Jerkani kachuma foolinsa naga VOA fan oromo VOA 24 nine sa tarra jakasu jirtan wangu ya qomme la mana fulbandi dami jati fi dami torbasa ni hopes wangu tanu jan khaysa akto kirde binet wala rafufunet sanettem ansora hala khaytin uriyadda
yo flanno presidentum ma tanrat simoani abba simoate itiga fatame da barsite khanita jerani ga fatani jennani wanta yo machigen la laje president trump akmashini kharde flanno khaysbu sanu khana motin filatane bala guddagabu dubacha baye jere dubat president trump yo ga fatan America tabban presidentum maamowame abbais muwaati bilbileefi ukhana mu ebbiseefi baggammat jade ittigafatam dabarsafi ragan kana jechu baatulle president trumpi akki partin demokraatana million heddu kardi postan ergani filachu dandan jade ankunene filanno hachi sifti jade tin irde beedubbat ittigafatam toti parti demokraatam mosati corona tanatti kharan dansan filanno tin filachu dandani age guddani khara postan ergachu dandani jen America tana me postal ergate tin filachu danda khara khana nak filatan infedu akkastanaane wali dabarsoon intaatu jade president trump namis holin dorgom Joe Biden wan Trump jiru khana manje taaje leni ga fatani jennani wan biitam khais jiru set gum bane be biitam khais wan jiru set antanera to manje jere wan ga fatani ya la bay birada party Trump Republican khaisa yo kam dikka senatari tokko akani jet ye yabi democracy biitana itigafatam naga wali dabarsu akastaw baate jennana kum bela rus fatana jere senator Mitt Romney barkum la mafkudan lema khaisa presidentum madrugome abe jennani abbar gate ebise khennef American bulti afurtamat indubat presidenti filat Joe Biden efi Donald Trump tiratol durgom korsidabi fayya America Johnson and Johnson virus corona ti fojjechu jiru America tanam khum heddurat lalu jiran Dr. Paul Stoffels itiga fatama gudda qoranno science dab khanat America khisanam khum jata marat korsxana fula dibla ma qudani shaniti namirat lalu jirani jed Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru fi Africa kabalet korso jatan kanamirat lalu jiran Johnson and Johnson waliinid abble afuritte korsi jari hojjetna mirat laalu jiran chuftiyu bulchins president Trump jilat namirat laalu jiran American yo korsi hunak dan satole kors million dibsadifu dachu furfo jirt kha Johnson and Johnson ojachu jirhunine odu dan sad abble heddurra daddagaw jira jedetin Twitter ifirat barres president Trump misen soti kore congress America itiga fatama gudda USA GM dame media motuma America ka VOL enjal jirtu uji sa korachu jiran namit tan gafatan Michael Park Democratic New York ittiga fataman kore khajala man mari America Elliot Engel akabak rufetin wanga fatana Davis hojajan yam paka qoranno kanati farmandura gafatan yennani ujitto lerna rabu edu hundan dawo jadeten durandu batetur war qoranno rati adisani jaga sofia man kesa ittiga fatam totu paka ujitana trufennani ujir rabu ani khana mo ujir rabu famanfa tanxisa tokko director VOA taduri Amanda Bennett president daba Radio Free Europe Radio Liberty Jamie Flyvy Karen Cornblue ittiga fatamtu board director ota Media America Open Technology Fund jedanifa misen soti man mari America Democrat ota Republican illene ittiga fatama USGM Michael Park egiduve jidika khaysati ittiga fatamto ota dame Media America gurdo uji ragusu gazete sota biyala VOA ojetani visa khare sudidu serbul math Media America wala batae jijiru fi wan heduni matan korachu jiran pakammo ak media wala ba kun aguduri lajala hujidan sawjatu fi khayo duri abata fi gutachu danda talchu fujitin jirajen ege bulchinsi sadu fi asitti ankenne naga kharab khan kesi jirufi khamerika wala taw danda jere khabulchinsi duri itrese koranne argine jere Michael Park itiga fataman guddan USA GM biyoti wallabi virus corona tv jijiram kilensati rakachu jiran hedduni bele duran arganin ben khanami khum heddu raqab sit khajiran lisa shlaini ti geneva anwerge jalanne nutte
Ibba dinagde dukubi COVID-19 gesi sen lakofsi namota belan umani sa dukubichi ajesu chalu mala so daje dukang abuta usa gantanya ta dunya iokan WFP inbek sejra. Werari dukuba COVID addunya rat namota miliona soddoma chala kang abeyotaw kanen miliona tokoti diatan galafate jira. Dabati kun akake kachiset umani biyisani walitibuinsa kesa jurtu. Karkara faan bela jiru sababiin saas fajaini virusi corona ittisuuf jecha sochiin nama uguramuun carraa hojii fi waan jireenyaa barbaachisu dhabsiisee jira fakkeenyaaf jedha dhaabbatichi Republikii Demokiraatawaa Kongoo keessatti uummanni miliyoona 22 ta'u beelaaf saaxilamuuf akka jiran beekameera kunis sababa hookkarri hammaachaa jiruuf akkasumas weerarri dhukkuba COVID-19 walitti dabalameetibu jedha Dubbihimaan sagantaanya taa dunya Thompson Piri akka jedhanitti walitti bu'insa Yemen keessaa beela fide kunis biyyatti keessatti uummanni miliyoona soddoma caalaan dhukkubaaf saaxilamanii kaan weerara vaayirasii koronaan du'an jedhan. Dinagdeen kufuu fi gatiin maallaqa biyyattii dadhabaa ta'uun immoo gatii nyaataa rakkina keessa buuse caasaaleen hawaasaa akka diigaman godhe. Yeroo ammaa kana sababa weerara vaayirasii koroonaan kanneen biroon miliyoona 3 beelaaf saaxilamuu maluu jedhaniiru. Piriin hanga dhiyeenya kanaatti dubbi himaa sagantaa nyaataa addunyaa kan damee Sudaan kibbaa turan uummata hookkara waggootii dheeraa addaan hin cinneen dadhabe kun dhukkubi COVID-19 maal gochuuf akka jiru na yaaddessaa jedhu.
South Sudan was already on its knees. Even before the emergence of COVID-19, 6.5 million people were expected to
Sudan kibbaa ituu dhukkubi COVID-19 hin dhufin durayyuu jilbeenfattee jirti. Uummanni miliyoona 6 qabxii 5 baatii adoolessa darbe keessa hanqina wabii nyaataa hamaatu isaan eeggataa jedhamee eegamaa ture. Sudaan kibbaa keessatti nagaan bu'eeraa jechaa turre. Samboodaa ammas hookkara jira. Hookkararra deebi'ee ka'e. Kutaa Joonglii keessatti fixiinsa dabalataatu jira jedhaniiru. Yeroon ammaa baatii roobaati. Kutaan Joonglii lolaa bishaaniin liqinfamte. Rakkoo dinagdee walitti bu'iinsaa fi dhukkuba COVID-19 keessa jirti jedhaniiru. Itti fufanis uummanni miliyoona hedduun Naayijeeriyaa, Burkinaa Faasoo fi biyyootika biroo keessatti beela vaayirasiin koroonaa hordofsiiseen rakkataa jiru. Hedduun waan afaanitti deeffatan dhabuun beelaan kan dhumuuf jiran ta'u dubbi himaan sagantaa nyaataa addunyaa akeekkachiisanii jiru.
Manni maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa filannoon biyyoolessaa 6ffaan akka geggeessamu murtiin dabarse waan seeraa ala hojjetameef fudhatama hin qabne jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay mormee jira. Mootummaan amma taayitaa irra jiru seera qabeessummaan isaa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti fulbaana 25 waan dhumatuuf filannoo fudhatama seeraa qabu geggeessuuf mootummaan galfanni itti kennamu hundeessamu qaba jechuudhaan VOA'tti dubbatan itti gaafatamtuun biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay aadde Liyaa Kaasaa. Gama mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii ibsa mootummaa naannoo Tigraay kana laalchisee gaaffii dhiyaateef gadeebii kennan afooyaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa obbo Taaggasee Caafoo immoo manni maree federeeshinii yeroon taayitaa isaa kadheerreffameef mootummaa seera qabeessa jedhanii jiru. Gabaasaa Murgeetaa Isbahaaf Siyoon Girmaa tujubeetu dhiyeessa.
Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii hatattamaa arfaffaa kan bara hojii waggaa 5ffaa geggeesseen filannoon biyyoolessaa 6ffaan akka geggeeffamu murtiin dabarse. Jaarmiyaan fayyaa addunyaaf ministeriin eegumsa fayyaa qajeelfama kaa'aniin koronaa ittisuudhaan filannoo geggeessuun akka danda'amu murtii darbe raggaasisee jira. Dhimma filannoo ilaalchisuudhaan ejjennoo mootummaa naannoo Tigraay raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii naannoo sanaa aadde Liyaa Kaasaa murtiin sun sirrii miti jechuun mormaniiru. Filannoon sun geggeessamuun kan irra ture mootummaan filatamee waggaa 5 guutini haa ta'u malee hiika heeraa jechuudhaan filannoon sun dursee akka dheeratu ta'ee jedhan. Kanaaf jecha mootummaan naannoo Tigraay seera qabeessummaa mootummaa ofii itti fufsiisuuf kan filannoo geggeessee jedhan. Amma filannoo geggeessuuf kan murtaa'eef filannoon naannoo Tigraay milkaa'inaan waan xumurameef akkasumas naannolee biyyattii garaagaraa keessatti uummanni mootummaarra dhiibbaa waan geessiseef malee olaantummaa uummataaf kabajaa kennuuf mitii jedhu aadde Liyaan.
በትግራይ ውስጥ የተካሄደው ምርጫ ለዓለም ህዝብ ብዙ ትምህርት ያስተላለፈበት ሁኔታ ስለነበረ ለምን ነው እንደ ሀገር ይሄንን ምርጫ ማይካሄደው የሚለው ነገር ብዙ ከዛም ከዛ
ፍላንዶን ትግራይ ገሰት ገገሰም ወማታ አዱኛፍ ኤርጋን ደበርሴ ዋንትሬ ፍላንዶን ማሊፍ አከጉቱ ቢያትን ገገሰም ነ ከጀዱ ሙደምኒ አሲፍ አቺ ትራን ሞቱማ ፌደራላስ እምኩን ቆርማታ ከሰሰቡሴ filannoon waggaa 5 keessatti yoo hin geggeeffamne amma akka geggeeffamuuf murtaa'us faallaa heeraati. Qaamni adeemsa faallaa heeraa deemu immoo filannoonsaa kan sirnaa miti. Qaamni kun immoo filannoon sun kan sirnaatii amanamummaa uummataa qabaa ifaaf walabaa akkasumas dimokiraatawaadha jechuunsaa fudhataman qabu. Kanaaf filannoo kana qaama faallaa heeraa ta'etu geggeessa. Qaamni faallaa heeraa ta'e kun immoo filannoo geggeessuu hin qabuudha gaaffin jiru jedhan. Adda bilisummaa uummata Tigraay dabalatee paartileen naannoo Tigraay keessa jiran filannoo mootummaan federaalaa qopheessu keessatti ni hirmaatu gaaffii jedhu filannoon sun seeraan ala garuu dhimmi filannoo sana irratti hirmaachuu kan murtaa'u paartilee dhuma sanaan ta'a jedhanii jiru jedha Mulugeetaa Isbahaa Maqaleerraa. Gama biraan afaan yaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa obbo Taaggasaa Caafoo yaadi ministeri eegumsa fayyaa dhiyaate of eeggannoo koroonaa ittisuu gochuudhaan sochii hawaasummaa dinagdeef siyaasaa geggeessuu dandeenyaa kan jedhu ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. yaada gorsaa kanas manni maree erga dhaggeeffatee booda murtii kennee jira jedhaniiru. Mootummaan naannoo Tigraay murtii kana simachuu dhabuu isaa ilaalchisee obbo Taaggasan Annaa dubbatan mana maree federeeshiniitiin yeroon aangoo kan dheereffameef waltaalee heerri deeggaru kasirnaa biyya qabdu biyyi kun jedhan. Baatii shan dura murtii murtaa'ellee akkasitti yaadatu.
እንግዲህ እናስታውስ ከዛሬ 5 ወር በፊት ጣሊያን ላይ የነበረው ሁኔታ ሁላችንም እናቀው ነው።
ሜ 20 ደንቲ ባትሌሽን ድረ ጣሊያን ይረከም ትሩ ሁንዱም ትከኛ ንበክና ዮካን ሃላስ ፈንጌ ሰትሩ ማርቲኑን ከኛ በክና ሳምቦደ ላቲን አሜሪካ ኦፍ ብራዚል ከሰት ነማ አዋሉ ፍረከታኒ ማልጎቻ አከቱራን በክና ሰናራ ካንከ ቢየከኝ ከስ ናሱትሬ ነምኒ ዋይድ ኩባካና ሁባናን ንቀቡ ፍረኮንጅሩ በከማዳ አሜሪካ ከሰስ ረኮን ጅሩ አማራት በከማራ ደንዴቲን ዋልታለይ ጉምሰ ፈያ ከኛ ስሪት በከማ ቦርዲን ፍለኖ ይሮሰነ ካንኒ ጎቹ ደንደው ማልትሬ ሙቲ አከመነ መሬ በከ ቦቶ ኡመታት ሞቱማን እጀኑንሳ ፍለኖን አከገገ ፈሙትሬ ካነ እኙ ዩሸኩን ቀቡ ፍለኖን አከገገ ፈሙ እጀኖ ጭማትሬ ሃታው መሌ ወጀቶኒ ቦርዲ ፍለኖ ቦባኒ ወሉማገለ ዊርቱሌ ገረኩማ ሸንተማ ታአንቱሳን ኤገቱሬ ዊርቱ ፍለነቶ ኮፍ ነመሰዲቱ በርባጭሳ ነመኩማ ኢበቶኮ ኩመሸንተማ ጀጁር ከነማራ ፍለቴ ለንጅሴ ቦባሴ ፍለነፍ ነመገልሜ ሴውጆጆጁ ሃለሶቺ ጎጁን እንደንደ አምነቱ ኡማሜ እንኑማዩ ለብሲየሮታ ተማጀል ቀበከ ለብሲ ሞቱማናኖ ትግራይ ቱሬ ከነራ ከውዳን ሙርቲን ቦርዲ ፍለነ ገረመነ መሬ በከቡ ኦቶ ኡማታ ዱፌ ማልጎነ ሰጀሩ ማን መሬ መሪያቴ ኮሬድ አባታን ሴራ ሙርቲያ ቀፍ ዴሞክራሲ ኢመሳላሌ ፍልማትጅሩ ቆጴን ፍለኖ ወይራርኩን ወልፋና ዋንዱፈፍ ኩንሞ ሃላሃራ ኡማሜን በክኔ ካና ካናተብተ ደምሲ ሱደንደኛ ሰጅዱ ፉርማታ ሄራ በርባዳ ሰበቢን ሳስ ሄርብያ ፍለኖ ኔሮ ካናትገጌ ሰሙ ቀባጀዳ ካናከን ጎኔፍ ነገኛ ነማፍ በላሶዳች ሱቱ ኡማሜ ኩንዮን ታኔው ማልቱታ ቢየተምት ትፉፋ አኩማ በከም ኢዳበያ ወሊን ወልቀበቴ ሙደመጭማ ከሰይሮት ቱሬ ዱርሴ ኡማታፍ ቢየቱ ጫና ካንጀዱን ሂክ ሄራ ሃከንም ያዲጀዱ ያቴ ጉሚን ሄራ ጥንጠል ጉሚን ፕሬዝዳንቲ መነሙርቲ ወሊ ገላን ሆገናሙ ኦጌሶኒ ሴራ ፒየኬ ሳፍ አለጅረን ረትርማቹዳን ፈልሚኒስ ማሪኒስ ከጌሰሜ ሂክ ሄራ እትከነሜ አንገባት ይሰገሪት ዮካን ወጋቶ ኮት ፍለኑ ከጌሱኒ ደንዳ ማከጀዱ ሚኒስቴራ ኤጉም ሰፈያ ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ከስመስ ጃርሚያን ፈያ አዱኛ ከጌሱኒ ደንዳ ማጀዴ ማን መሬ በከቦታ እናረጋስስ አማይ ሮሰናት ቃምን ሴራባሶ ፍራውዎችስ ኢትፉፋ ሙርቲ ጀዱት ሙርታይ ሙትስ ሙርቲ ካና ሙርቴስኔ ጀርመን ፈያ ዱኛስ ቫይረሲን ኩን ወሊንትራ ካናፍ ተርካምፊን ኢትሳፉር ተመይ ሶቺን ሲያሳ አዋሱማ ብድነግዴ ካሙ ገገፈሙን ጀንዳ ጀዴ ጀዳን
ፖሊሲ ኦሮሚያ ሂደምቶ ተመን ሙርቲ ወቢን አከገለክፈመ ሙርቴስ ተኮቶኮ ሴራ አለመነ ሂዳ ከስቱር ሲሳጅረ ጀቹዳን አቡካቶን ሂደምቶታ ሰገለ አሜሪካ ትዱበተን ይጅሩ አባነ ለንጋ ኦሮሚያ ሞ ገመሳቲን ነሞን ሂዳ ከሰከቱራን ከታሲሰመ ከራዴም ሰሰራ ቆፋን ይጅሉ ሙክታር ጀማልቱ አዳማራ ገባሲ
ሂመናሌን ማቲ ሂደምቶታፊ አቡካቶሌ ሴራ ኢረደደብዳን ትበከነ ከአቲን እንጅሩ ሂደምቶተ ሴራ መንኒ ሙርቲ ወቢዳን ዮካን አሞቢሊሳን አከገዲለክ ፈማን ሙርቴስ ፖሊሲን ሙርቴ ኦፊቲን መነ ሂዳ ከሰቱርሲሳቲን እንጅረ ጀቹዳን ሂመቱ ሂመተ ገልሜ ኦቦ ዳውድ አብደታ ጀለቲ ነሞተ ድግደሚ አፍር ሄዱን ሳኒ ሆገንሳፊ ሚሰንስ አደብልሱማ ኦሮሞ ከሰቲ አርገመን ሱሉልታቲ ሂመተማቲን እንቱረንለ መንኒ ሙርቲ ኦል አና ኮዲና አዳና ነው ፍንፍኔ ወቢዳን አከገዲዲ ፈማን ሙርቴ ሱሌ ሃንገ አማ ቶሃና ፖሊሳ ጀለጅራቹ ሳኒቲ አቡካቶ ኢንሳኒ ኦቦቱሊ ባይሳ ካኒሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ዱበተን
ነሞታ ጋረ ዲጀማ ከሳ ነማ ቶርባ ከስገለክሰኒ ወራሃፈሞ አካ ነቦኒ ኩምባሃኒ ተላከ ነኒቲ ተላከ ተኒዮ ዛምባው ፍየናሞ ቡግኒ አዳውሮሚያ ሞራዜ ነቲ ማርሴ ከሳኒን ባኒ ቀቡላ ፍዮጀዱ ጋብያኒ ማኪናት እንተኒገረ ብራጌቱ አብዮጀኒ ናሞኒ ኩኒ አጀጀማና ሙስሊማሌ ከዩ ደስሞስ ማኪናቤቱ ማሌ ቦታናዶቹ ሆጀኒ ዲደኒ ያፈዳኒ ያበል ሙኪናኒ ዲደን ምን ኩኒ ገልሜ ቦታው ተብደታቲ ዋማማ ሲገላው ከንቶኒ ወዲበይ ከሰሞና ሲገለ ጅሩ ኮሎኔል ገመቹፋ ከሚካኤል ቦራንፋ ዳው ተብደታፋ ቦከነሳንፋ ሁንዶ ሲገለ ጅሩ ናሞታሰና ኢሳን ከነሞ ማለሞርቲ አና ማጋላ ፍልታ አመል ሃንገ ኩልባነ ዲደሚ ሸኒቲ አከሳማና amala sirreessaa kana turanii gaafa 25 ammoo komishinii poolisii oromiyaatiin duufamanii akkasuma namootitti dhiyaatan ajajama namootti irraa arganneerra jedhanii ajaja kana fidanii ajaji kun dhugaa ta'uu dharaa ta'uugaa ifatti nutti margisiifne garuu ajaja kana qabna jedhanii achuma akka isaan turan taasifamee jira jechuudha.
Namni gama biraa himata yakka telekoomiitiin himatamaniitiin Mishaa Aadam Cirrii irra deddeebiidhaan manni murtii wabiidhaan akka lakkifaman murteessisiniin kan turu ta'ullee poolisoonni hanga seeraan ala hidhaatti harkaa qabu jedhan abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa kan isaan raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif himan. Obbo Mishaa seeraan ala hidhan mana murtiitti akka dhihaataniitiin ibsa kennaniif irra deddeebiidhaan manni murtii federaalaa ajajullee ajajni hin raawwanne jedhan.
Aleessa turee poolisii federaalaa poolisii qajeelcha oromiyaa jalatti kan buraayyuu inni akka dhiyeessuu jedhamee kenname dhaabbata irratti dhiyaatee ture garuu poolisii federaalaa jedhu qaamumaan nama komaandara barraa jedhamutu ayyadame inni hin dhufne isaa biraa poolisii biraatu dhufe inni immoo yeroo gabaabaa waan nuu kennameef qaamni dhiyeessuu dandeenye kan jedhu qalaa dhibee mana murtiitti jettoo dhiyaatiin deeme poolisiin oromiyaa sin dhiyeessine sababa kanaaf poolisiin oromiyaa fidhamee akka dhiyaatu komishinii poolisii federaalaa immoo akka dhiyeessu itti gaafatamaan isaaniif akka dhiyaatu poolisiin komishinii poolisii federaalaa oromiyaa san akka waayisaa wajjin ta'ee akka dhiyeessu ajajamee jechuun dhagaa 18/2013.
Hidhamaa gama biraa obbo Liddatuu Ayyaalew yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu himatamaniitiin turaniin walqabatee manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii qarshii 100,000 akka ba'an murteessee maatii fi abukaatooleen isaanii erga adeemsa wabii fixanii booda poolisiin hiikuu didee jedhan abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen.
Ajaja kana fuunee gara qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti geessine isaanis ajajni kuniin nuun ilaallatuu koree Gibrahiilii yookaan humna addaa wayiitti gara godina irratti jira isa bira geessaa yookaan isaan mallattoo irratti godhanii yookaan xalayaa bira wayii keenyaa barreessanii jiranii gara Adaamaatti deebine. Abbaa Alangaa godina Shawaa Bahaa gaafannaan isaan kun immoo ajaja mana murtiiti qaamuma ajaja santu raawwachuu qabaa qabachumatti deebi'aa nuun jiranii achumatti Bishooftuutti deebine bu'uura ajaja mana murtiitiin qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu raawwachuu hin dandeenye har'a immoo erga isaan hin raawwatin jenneetti ajajji mana murtii nuuf hin kabajamne kanaaf kabajamaan mana murtii ajaja ofiisaa kabachiisu mirga oolanii nu bulletuu fi kennanu sanis akka raawwatu nuufaa jechuu kan jedhu iyyataa har'a dhiyeeffannee mana murtiitti manni murtiin irratti mari'anneeti ajaja tokko irratti kenninaa jedhee ganamatti beellame.
Komiilee dhiyaatan kanniiniif kan gaafataman abbaan halangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Usmaan adeemsi namoonni kunniin hidhaa keessa akka ittiin turan taasifame bu'uura seeraa qofaani jedhu.
Dhugaadha. Manni murtii mirga wabii namoota hin eega. Yeroo sanitti abbaan alangaa sadarkaa qorannaa galmee isaanii qabateeti kan faana dhiyaatu yoo yaada kennu. Dabree manni murtii gaafii yeroo beellamaa dabalataa yookiin qorannoo isaa fusan abbaan alangaa yoo kaasu irra dabreetiin mirgi wabii kan eegamu jira. Kan irra dabrame san yoo manni murtii jalmurtii san kenne yeroo beellamaa san cufuudhaan jalmurtii kan kenne yeroo qorannaa sigaa. Gahee jira jedhee gaafiin kun osoo dhiyaatu yoo bira dabrame oliyyanni itti gaafatama gara mana murtii sadarkaan itti aanuutitti galmeen yeroo beellamaa kan cufame suni akka hayyamamuuf haalli manni murtii oliyyannoo dhaga'u ittiin ajaja kennutu jira.
Mee asirratti fakkeenya tokko haa kaasnu obbo Huseen fakkeennaa fi himannaa obbo Liddatuu Ayyaalew mana murtii aanaa Bishooftuutitti himatamee ture. Wabiin suni oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa dhufe manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii eegeef namni kuni gadi hin dhiifamne oliyyannaatu gaafatame moo maaliin turuu danda'e inni gama biraa ammoo hoggantoota adda bilisummaa Oromoo gama nama 20 olii ta'an kanaan dura sulultaatti himatamaniitiin burraayyuutti hidhaarra jiran manni murtii gadaanaa wabii kenneetiin ture oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina addaa naannoo Finfinnee dhufe uggura yookaan immoo ittisa kaaheetiin ture manni murtii kuni kaase achi keessaa namoota hanga 7 ta'an qofatu hiikamee warri hafe hiikamuu dhabuu isaanii abukaatooleen isaanii dubbatan inni gama biraa Mishaa Cirrii haaluma wal fakkaatuun mana
murtii federaalaa irraa wabiidhaan akka gadhiifamu erga himamee booda gadi lakkifame jedhamee garuu poolisii Oromiyaa harka galuutu dubbatame. Hanga ammaatitti manni murtii federaalaa illee akka dhiheessan poolisii Oromiyaatiif himus hin dhiyaatin hafe. Wantoonni kunniin waan oliyyannaadhaa fi ajaja mana murtii qofaan taa'e mana murtii seera isaa hin sarbine jettanii yaaddu?
Ka obbo Lidatuu abbaan alangaa jalqabumaayyuu dhaddachuma irrattu waan mormaa ture akka wabiidhaan hin baane oliyyaan itti gaafatame gara mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha Adaamaatti argamutti manni murtii suni hin dhiyeessisiisa. Sababni abbaan alangaa kaase kuni galmee oliyyannoon dhiyaate kan hin dhiyeessise jedhee guyyaa irraa dhorkaa kenneetiin hin beelamee jira dubbii ilaaluudhaaf. Kan warra hoogganaa ABO ragaa barbaachisoo ta'an ragaa gaafa jennu himanni adabsiisuu qofa osoo hin ta'in moor namni kun shakkii kanarraa yookaan qulqulluudha yookaan ammoo yakka kana raawwatee jira raawwachuu isaa wanti shakkisiisu ragaan isa shakkamaa taasisu kana jedhee adda baafachuu qaba. Kanaaf namoota 12 irratti ragaan dabalataa waan barbaachisaa ta'e argameef ragaan kun akka guutamu galmee qorannaa poolisiidhaaf gad deebisee innis guyyaa gabaabaatti wanta guutamuudha. Kanneen keessaa ammoo namoota shanii isaanuma namoota 20 wayii kana keessaa nama shanii himan irratti dhiyaate inni sadii bayii ta'ee waamichi gahee jira karaa mana sirreessaatiin ergamee jira. Inni lama ammoo mana murtiitti dhiyaate waamichi dhaqqabaatiin jira.
Muktar Jamaal, Finfinnee irraa.
Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Hacaaluu Hundeessaa dhugaaf dhuga irra dhaabbatee dubbate falmeellee jedha. Amboo keessatti maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin daandii moggaasan maqaa yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroollee maqaa Hacaaluu jijjiiran siidaa fi jiddugala aadaa seenaa Oromoo maqaa Hacaaluutiin ijaaruu fi dhagaa bu'uuraallee yaayyuu ka'an nakora malkaan nu erge.
Siidaa yaadannoo awwaalcha Hacaaluu Hundeessaa yaadannoo 80ffaa isaatti bataskaana Yesuusii magaalaa Ambootti argamutti eebbifamee jira. Sirna eebbaa siidaa yaadannoo kanarratti kanneen argaman maatii fi fira jaallattootaaf dinqisiifattootni Hacaaluu Hundeessaa yeroo imimmaaniif gaabbiin gadda isaanii ibsatan mul'atanii jiru. Handhuura magaalaa Ambootti kan ni ijaarama jedhame siidaan guddaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaaf ta'uu fi giddugalli aadaaf seenaa Oromoo maqaa Hacaaluu Hundeessaa moggaafamus kan ijaaramu ta'uudha. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kan dubbatan dhagaa bu'uuraas ka'anii jiru. Akkas jedhanii jiru.
Namni hundi kallattii hundaa eeggatu guddaan gochaa turtaniif jajjabina nuuf hawaa turtaniif maqaa kun fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Namoota Oromoos faawusan namoota hundumayyuu galateeffachuun barbaada. Magaalaa Ambootti giddugala qabsoo Oromoo kan taate gootonni hedduun kan keessatti wareegaman kan akka Jaagamaa fa'aa kan akka Araaraa Kafanii fa'aa gootonni hedduun kan keessatti kufe iddoo kanatti Hacaaluus kan itti dabalame horus hedduuwwan kan itti dabalaman giddugala kanarratti yaadannoo goota keenyaaf kan ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa asitti kan ijaarsisu dhaloonni borus goota kanarraa barachaa kan jiru dhaloonni aarra jirus horuu dhufus gootummaa araara kan guddatu duudhaa kaayyoo Hacaaluu irraa barachaa gootonni hedduun caalmaan akka bahanii uummata keenya caalmaatti wal qabaa deeman akka ta'uuf asitti iddoo yaadannoo kun qophaa'ee giddugala kun kan ijaaramu ta'a.
Hacaaluun wantoota gurguddaa sadiin yaadatamaa jiraataa jechuunis dubbatanii jiru.
Tokkoffaa Hacaaluu qabsoo Oromoo fiixee irra ture giddugalatti fide araat kilootti situ aanee aanaan eeginii itti tarkaanfadhu jedhu siyaasa pariifarii irra ture kara seentariitti ilaalcha haaraa fide. Inni lammaffaa seenaa biyya kanaa keessatti Oromoon otuu seenaa hojjetanuu seenaa awwaalamee ture seenaa sana kaasee Oromoon abbaa biyya kanaa ta'uusaa Oromoon abbaa hireegaa ta'uusaa Oromoon seenaa addunyaan ajaa'ibsifatu an akka Adwaa Oromoon hojjechuusaa firaafis diinaafis labsee seenaa keenyatti nu deebise Hacaaluu eenyummaa keenyatti nu deebise maal akka waliif taane akka barru godhe. Sadaffaa Hacaaluun guutummaa isaati. Hacaaluun gaafa rakkoos gaafa haalli mijataa jirus gaafa hundumaa dhugaaf dhugaarra dhaabbatee dubbata dhugaaf dhugaarra dhaabbatee fanna bara hundumtuu gola golatti gale Hacaaluun taankiis snaayipariis sodaatiin fuuldura ba'ee bilisummaa uummata Oromoo labse. Kana sadan yeroo hunda galaa godhachuun irra jiraate kanneen biroos barachuutu irra jira Hacaaluu irraa.
ፕሬዚዳንቲን ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዶክተር ታደሰ ቀና ወይሊሳ ጃለተማፍ ቤከማ ቀብሶ ኡመት ኦሮሞ ኬሰት መቃጉዳ ቀብ ሀጫሉ እንዴሳ ያደቹ ዳፍ ሰገንታወን ገመ ዩኒቨርሲቲ ሳኒቲን ቆጳን ይላልሴ የሮብ ሰኬንን አከስ ጀለን ይጅሩ
ካምፓሲ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ መጋላ አምቦ በካ አዋሮ ጀዳሙ ተርገሙ ከን ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ጀዳሜ ቤከማ ቱሬ መቃጎ ተከ ኬኛቲን ዩኒቨርሲቲ አምቦ ካምፓሲ ያጫሉ እንደሳ ጀነኔ ሞጋስ ነይራ ፉልዱራ ካምፓሲ ከናትስ ሲዳ ያደኖ ጎታ ከናፍ ኦሉ ኢጃሩት ትጅራ የሮ ገባባ ከሰጥ ጥሙሬ ሰባብ ይፈጎና ወጋ ወጋዳን መቃ አርቲስት አጫሉ እንደሳቲን ቸርና በርኖ ተቶላ ዮኪን ስኮላርሺፕ ፕሮግራም ዲግሪ ጀልቀባ አንገ ዶክተሬቲት ከኑዳፍ ሙርታይ ጅራ ግዱ ገለ ቆንኖ ቆረኖ አዳ ሎሬት ጸጋይ ገብረመድን ዮኪን ሉጫ ሮበሌ ወጅን ዩኒቨርሲቲ አምቦኬ ሰከንጅሮ ዳጉኒ ገሬ ሙዚቃ አጫሉ እንደሳ ጅደሙ እንደሱዳፍ ሙርቴስ ነይ ጅራ
ዳንዲን ጉድጅ መጋላ አምቦ ኬሰት ተርገሙስ መቃ ሀጫሉ እንደሳት ይሞጋፈሙ ከንቲባም ቡልቺንሰ መጋላ አምቦ ኦቦሳሉ ድሪብሳ ዱበተን ይጅሩ ድግስ መቃ ሀጫሉ እንደሳት ይንከናንድረው ለትቃዋማቱ ሌላልሴ ቅንደሴቶተ ድግስ ቻኬ ሳይብሰ ገባባ ክንክነን ኦቦ ዳባ ደበሌ ከጀለኒቲ ሀንጋማት ብሪም ሚሊዮን ዲበቶኮፍ ሚሊዮን ኩዳፍሪ ኦልተው ለኮብሰ ሄሬጋ ጩፋረት ገሊ ታስፈሜጅራ ብሪም ሚሊዮን ኩዳለማ ኦል ማቲፍ ከንጉማቸም ተው ዱበተን ይጅሩ ኦቦ ዳባን አባዊ ሊሳ ጫሉ እንደሳው ቦንዴሳ ቦንሳ አከስ ጀለኒ ጅሩ
አጫሉኒ ወንብራቲ ክብት ወንትዱ ሰበሳቲ ዱበታ ሰበዛቲ ዶላ ሰበዛቲ ሙርመታ ከና ፈጄሰን አጫሉ ሞጎነ ከሳቲ ቢት ከነጄፍት ባለጌቱ ብሪም ቢቴ አጄሴ ብሪም ቢት ማኒ ተጄሰን ወሪ ዳፋዱ አሙንጫቆቲ ጨልቀበ አመርጣት ነው ጂን አበተኒ ገደኮ ገደከ ሰንታሲፍተኒ ቦዋኮ ቦዋከ ሰንታሲፍተኒ ነው ጂን ጅራ ወሉ አማማት ይራተና መርጣት ገለቶ ማንጀራ
ክሪያጆ ሉማ አጫሉ እንደሳፍ መነይዳዩ ካንከርቸል ለምቦ ኬሰት ውጎ ተሸንታኒፍ ከም ወሊን ሂደመኒ ቱረን ተውዱበቱ ደጀኔ ዋቆ አከስጀዳ
ኡጋን ሳባው ቀበጀነት ኑቲስሪዮን ንሳስ ማቲንሳስ ሰምኒ ኦሮሞስ ጋፈቻ ደጅራ ኑቲናማ ወራጫሉ አጄሴ አማማና አታኒ ወራ ዳቦኛ ተምት ከምበር ጀሬን ሰና ኤኙት ሳምቢቴ ደልዳልቶኒ ሱን ኤኙዳ ወረጀዱ ሰና በርባን ሞቱማ ሳታው ዳበን ምርጋ ነሞማ ሳታው ኡመን ሮሞ ሳታው ኤኙም ትዩ ሀጫሉ ኤኙት አጄሲስ ወረጀዱ ሰና ኑ በርባዱ ደቃ
ዋይለን ሀጫሉ ኬሳ ዌልስቱ ሀዊ ተዘራስ አከስጀቴ ጅርቲ
ኤፍሲ ጃል ከበራ ሚዲያ ና ነሞን ሀጫሉ አጄሰን ከበመኒ አንጋ መቃ ዱቢሱ እንደለሁን ኑቲ ኢብሲኑቲ ማንቱሬሱ ኤሰደቄ ራፈኔ ሰከንዲ ደቂቃ ባሉቲ ኦኛን ሞቴ ይወረፍሉ አጀንካ መኬኘ ኬሰ ጅራ ኦሮሞ ኩማኛቱ ኦሶናን ዋተይ ራቴ አጀንገኔ ጭሱ አኒገሩ ዱበርቲዋናንተ ገኔ ጭሴ እንቼስ ነሞ ሞቱማን አታንተማን ኢብሰኑ ኬሉፍ ቀባ ኦሮሞን አመታ ለይተኒ ነመዲጋ ጀ ዶላሴካ ከነማሲና ጉማቼ ባሳቲ ተገርሲሳ ሲዳ ድንድኔ ጅሩሰን ሲዳ ጀለቡልቲ ሬሰት ረጅራ ኡመኔ ኦሮሞ ሚሌን አለካው አዱኛራ ፍንድኔ ትወለርጌ ጋፋ እሬፈቱ ሲዳ ጀ ሰነበረንቲ ቦዌ ከምቦዌ ባፈኔ ጀ ባፈቹ ከባዩ አታተማኒሰስ ኑፋራወቱ
ስርና ያደኖ ዌሊሳ ጫሉ እንደሳ ገልሜ ዩኒቨርሲቲ አምቦኬ ሰተደንስ ፈሚረቲ ዳይሞ ጋኩዳኒ ከንታት ወሎ ሴኒት ግዛቸው ወለሎ ዌሊሳ ሀጫሉ እንደሳ ረጥጥ ይፈቴ አከስቲድ ኤስቴጅርቲ ዶክመንተሪው ካን ፊልሚን ሴነሳ ሴናው ኢሊሳ ጫሉ እንደሰረቱ እንዳይስ አከሱማ ያቴ ጅራ
ደሩ ማለን ጀዳኒ አጨኩ ሰርበተም ይሞቱ ማዋቃን አለን ጀዳ የቆመ ከሰይኒ እስሜ ዋንዲ ከናከ ንከና ፍንቲና ጀዳ
አጫሉንስ ከናፍ ወይሎ ሳቶኮ ከሰቲ ዮጅርቱ አንጅራ ከናናችን ጅሩ ጀዴ ጫለለ ሽፍ ቀቦፊ ኦልማሺ ንጀጄ ንገለፊ ፈቴሲ ምንዘች
ወይሊ hundeessaa Haacaaluu Hundeessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 waxabajjii 29 bakka kondoominiyeemii galaan jedhamee waamutti erga ajjeefamee booda namootni ajjeechaa kana keessaa harka qabu jedhamanii shakkaman himatamanii mana murtiitti dhiyaachaa jiraachuun isaanii ni beekama.
Tarratanuma nagaan bula. Nagaa jennee nagaa.